88.7 FM, Positive Town, Positive Music.
Soon, some 98.7 FM. Catch a radis and navy, and so on. See, see, what come on. Abra prophet, one ever. Adumuche, dear. Number one prophet, and media mom. I mean, for my mom. Yes, it be a new near the yaka. I'm rather over catch also in Yamidi for Bakope. Adumuche, dear. Kenya, see a jumem. Believers Worship Center. Kenya, see a jumma. Danny, a back of the Akinia, too. May glasses on Quan. Yes, so Bonesia, a air conditioned church, Kumasi. Baby, 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 rich one Quan, a cover, you come home by Cooper, and also Grana, I say, okay. Baby, baby, number. I do change your half prophet, prophet Akaba.
Yenia,
Minuam Rado Catechina Mukemuba. Nene believers man nyina ho te sey
adumo menia bia ho ye
de bia ya chia wa adumo adumo obi so bisa ho sey ye bisa ho sey na adumo no kra ne de mesra momo amo fra prophet ne munya
oh adumo adumo ne de nyankopon kra brade nko a
na wa
adumo yo
oh okay
de nyamen kwa ne tumi ye
ndi ye chia na kasa adumo a che sey
Nyamia and Kamekura, many when we see Amiachi.
Okay.
Into Adumo, the Yamit to me.
Okay. Yes, someone wants Jebby will believe it. Monte Abakonami.
Ah, Yahoo and Shirawo, Yahoo and
come.
Oh, okay. That's
Philadelphia.
Adishukrum, Krum.
Believers.
All the way.
Nowhere for
Satan.
Aduo.
Amen.
Okay, I want to meet some family meeting. So, any yadi akasemono ma adumu chedu nyamidi for na odi nyamisemono atwaye so. Sofo, akasemoni ni.
Praise the Lord.
Hallelujah.
Yo, mechia. Ejidi fuetie for adofo enyinada. Memobi bia yehu enshira om. Se yehu ekanya hunti. Yenina ya huye, di evradi etumi ya nunu. Inshirenka evradi etumi din Jesus Christ da. Amen.
Amen.
Yo wadofu pa, sedye ebranda, nomi ensewi ya abrimu, yenina ata eshia, eye akasefidiesu, eche nyami asemunu, ebreno asanyi edrubiu. Na evrade penunti wa ma kwanse enemene wo meche ne nkwagye asem na ene no yebekasa afa awade ho marriage aware kura no ene den aware efire he adenti ena SSA ya ware. Yehuwa nshirao.
Yehuwa nkanhu.
Papa yada wase.
Amen.
Shira ene wase muso. Na se yade asem no eba ewie ye a. Die wo Kristo nkwa utumi ye. Epie obi bia brem. Na ye gina so aka se Kristo uyo nyame.
Amen.
Yada wase.
Jesus.
Wadum din Jesus Christ munti. Amen.
Amen.
Yo wadofo pa. Ene si yebeshe ene wiasi mu a. Die aye ensemensema bebre. Ayo how bebre no. Metumi aka se emu ba kupa ene aware.
Yes.
Aware anama wade soma. Bebre. Ene wiasi eduru won. Ekunonom amane eyere no amane dia chance no mu akura ne awade mu ma ema won pie firi awade mu ene ewiase aye wo mu dodwo aya brabo edru yen emrante wa ema ba wa dodwo aye tumi anyine edru yen penim afia so Obekum wano na ifri awade sedia awade no ekeka ejinko guya na emumma nyinada abwa sasa na emumma nyinada adani biribia wo ho te seka sebe akoshe ase wo kwanti mfie na emu passenger nyinana no aye biribia wo ho Sana namo suoma ene. Akoba se. Dudu wano. Ena abrabono edru wano. A ubiye ntumi mhunu die ifri poti. Enso adichie biyano. Dudu wano na yeko ahu hiya hiya. Ahu chile eni ama niemu. A ninyi nadano. Se yadi ya ni tofe mashe pa. Dudu wano ifri Awade ye. Odofu pa. Awade ye. Eya die bia. Nyanko pon. Enkwana edema.
Ime.
Enunti. Obo. Bemanu. Uhunu se. Ebe hiya bema se. Wonya. Ohokeni. Enti woyine mfimpa die. Edibo ohokani awa yoba ekane hon. Nasa ohokani yi. Ene namoswo. Ena ekuf, awadie kufri mu. Anase awadie ebay. Intina echrese. Onyanku pon. Ewa nebuta ya wujina aswo. Edibo oba ekane ma hon. Inti se neno se anamu sa abodi ene so ema ene akoye awadia ene ene ebe chire se awadie ifri wonyanko pon
oui.
Ena wonyanko pon munso no bibiare ni wa nyameye eno kwa na ebe isi kwa nyamibri bia woyo yeno se Eso beba ono ano. Eso mfasuo. Na ebe ye enumonyam che. Ama ono ebra deno.
Amen.
Inti yeshe babla shasye nyokafa awadia huwa. Ete sara.
Yes.
Odofu pa utiye miye. Inti sene nyankupon e foundation. Na sene yenye. Ya basa siyesu siye betu ya suwa. Na esese yen yeshe se. Yen tu ya suwa wa nyami foundation suwa no. Yen tu ya suwa no. Emoro nyami foundation no no so. Na fesu yen tu ya suwa no. So yebeshe foundation e hunu se. E buwa nwade echa foundation nwa na. Na ebe yedinibe wanwa se yedia anwe ya beba betu ya suwa. na yebegunu se esese ya de abu ebuozmuara e na etuaso ne etumia sidan no e manage na said the foundation botaye no esitie
amen
entisa ko ba se botaye no e ye foundation no yebu ye negoso na ye twegya na yanya atusu besi ya de esisu a na kire se ye aso ya de na ashase no aya foundation fofura ye besi nyame foundation ne so entino se ya maye ni anda ho a ye ho beba ye ho so no ya adwene be ye se nyame mu na ya hwe ase ani firi nyame ni mo yan ye sini to ne ho anase enese ye ye bu afaso a na nyame ni mo ho bi dabbi ansa na nyame bebe mu bie no na ekyere se foundation na nyame de si ho no botaye a wogina so de si foundation no na yasu yehwe ne pepepe etumi de dan ne si so entise na akoba se edan na pampamu apa anase ne fa bi adwiri a anase apakrakia and ya na yasu ye betumi de ahye nyame
yes
na se koba sa so a ene ene yebetumi agina kasa nyame wo foundation no ena am wadan no wono so
yes
ene ena ono nso so no akoba sa se de kwatene ne kasa ewrade se wo pa betuma ma me hu afi
yes
na ewrade so hu sa mpa se wo awunim se me na me penti na se kwata ye ode a ene wo so wo hu mfi
amen
ene nanka edan no papa apa mpemu pa pa ye no enka ebrade beye hu brebi
yes
enka dan no fa bi a crack ye no enka ebrade beye hu brebi
amen
ntisa be pem ne na dan na pampemu apa na be pem na ebrade mfi e fa bi a wai ebrade mfi a ene na mepese wo begye me edi e wa de ene me ne wo e kan hu
amen
sabre ye believers hour nyamin shirao
amen
odofo pa se mekan mekani sa na dia na me pa twe wa adwene esesu e dia pa ne be ya nyame fa fa pem a ni nti obo be ma kan oba ho obo oba e kan be ma ho se oba be ya be ma ho keni na be ma ne nso no adenti na nyame abɔ wo bɛma na wɔ san pere wɔ ho kani sɛ wɔ bɛka wo bɛma ho nyame de adwuma bi ahyɛ bɛma nsa nyame ɛde botaye bi asi bɛma anim nyame ɛde akwan bi ato bɛma anim ana nyame ɛde ntotoyɛ bi ama bɛma sɛ ɔnhwɛ ntoto a ɛno nti wɔbɔ ɔho ohia ɔho kani ɛno nti wɔbɔ ɔho kani ama no ana enti yesese yehwe ni nyina se yenhunu ne saa ebeya dine bebre se wo bema na no wa wo bema wo ye no eso beba wo mfasuo
yes
na afi ohukani nso aso atumi abebe mfasuo can the brand lead the brand
yabi
na se ko ba se wo bema na nkasa na no what cost of financial loss to you bema wo yo
yes
to your manhood what cost of financial loss wasu bema ya no botaye no a wo yera mu nti wasu ama wa wo bema ya so mfaso
yes
ama enumonyam anka waja na ebesi den na waware ya de papa bi abrew a wo yo ohokani kan wo
amen
enti mesre bebre se efri ene ekro no ye besu awade ewo ni sumamu ekwan so na ebeboa etiefo eye believers hour etiefo nyinada
amen
odofo pa adi ahunyade ye nyano adidie mu na awade ade nyankopon ene edema
amen
enso no sɛdeɛ kɔba sɛ ahonyadeɛ yɛnya no adidie mu na adidie nsoso no empempe no eta connected with abusua na it has to do with nipa bi se won na hwe kan se ampa wanu na esese wodi ade eno na awia yen ene yede akos awade so akoshe sat esu ene tebia sa mu intiana bebre so hunu ne se awade no jama ebusua bi ene de ma jama ebusua peni bi no kan ebem jama nkrofo bi na sesa awade na awade atumi abeya awade
yes
enti ama nipa adwene pa no asore efri nyankopon fapem ebota ye poten wo gina aso edidua awade na bodi ayo bema eni oba mu ema sesa anu bota ye nipa gina aso ede ehsesa awade no efri foundation ne so
yes
ema nipa twa no ane foundation ebi ne sai foundation na nipa twa ne sai awo oba no ne hofuo egu abrochire
yes
eno ne foundation ayehwe na afi yasere ya pre yesi awade no o bema no ne nsemu ewo bi o oba no o owo hips owo thighs
yes
kokokokokokoko se
yes
aha o bema no oye tiktok na nimu tega
yes
ejira kura dani simu wa nekumi oba no awo sabi sadia ni mpoku ya titi ya suwa
yes
utumi huse moja mono fresh fresh
amen
ehem wenu mwenye nane foundations ahudua ene nipa daseni abicha fapemwa nipa abicha toho awo jina su edi ye awadie yeshe material things liasimu enisuo enisuo adihunu diye yeshe nu ye enisuo enene ye jina su edi akriti marriage
amen.
Edi abildi marriage edi afomo eya awadie bebre ena yesu su kanasem se wade adansi no beto to sebe oba akwa wosi dani si anwea mu ensuo toye ehumutu ye no ejiri gui na sese ya no awade ya ade bi ayen konsan ya chibiem eni nto ase awade ade a ekwan ya wa marriage 1 month, 2 months, 3 months a marriage bebre na dani marriage na yam hwe yan toto ansese yambubu ankenkan na yade ye nisuo kwa ayensese ye na prekope ye si awade edan ye hyehye abusua tenten kakrake na se ehumu kotu anase nsuo kotɔ a ade na beto yen
amen
enti awade adwiri gu a ete se edan ye adwiri agu
pa
de ote dan ase ne ko mumu
ebebu
enti mumma emumma papa bene ebe ba wons
ya bi
we na ma ne ya nantia 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 pempemo amene ya dia be ya mpenimfo senye kristo ene ka ya ne ho e wa ya ni afa enke na nke ye nyina ya wa he
yes
e dan ya ye ye wo ye nwase ejiri ejiri susu ya pampem si habam
amen
na si ya daso ti ase na
oh
de mekanize adumo
aduma lako
odofo pa entin mepese yede fatin fatin no kure no betoto ho ni yede besese ya beboa ya bebre
yes
anko basa na metwem metwem no mekoso atwemu anso na hwi munchai free for now. You are free. Because why you are free? As soon as still ana, you are bearing you free. Enti mumi enshiadi na emwaya.
Amen.
Order for pa. dia nyanko ponko ane wade manu. Okwambe suna ye fasu wani ye tumie nyebi. Adia nyaminko ana wotume dema. Okwambe na mene obe tumia fasu wani ye tumie nyadia ye tumie aji adia wevrade nsemu. Ye betumi afewiase di age ade awrade nsem.
Debi.
Ana ye be ye den ye betumi anante kwa. Ose obi antumi nko agya ne nche.
Debi.
Eje wonam ono Kristo.
Yes.
Na sesie yi ye pese ye twa Kristo. Ye ka Kristo anane ne nyame akwan. Ye ka Kristo anane ne nyame asem. Ye ka Kristo ana wono ne nyame su. Nyame eban. Nyankopon. Enumo nyam na enti yebetumi atwa saa kwa nyina agya na yetumi afa nyame aware e ma ya aware yetumi abeye kra behwe
debi
hey debi God has no respect of persons entumi kobasi ya nsabi ya ganafo enti yadie nko firitete ana tesa besi ne kosi se no kure no ebe dadi
amen
na ye be hunu no kure no na no kure ne so osese wu hunu a e mawo ebe ye odishi odofo pa na chese no kura ye hu nti na ye nyina yada ne nkuya yi ania na mumi anhwehwe no kure no
amen
sha awade ye adia nyankopon atwa ne fapem asi wo ansa na nyamede ohikani ema bema no na bema ne so wadie na onu nyame na ehwe animu awoni mu enu nti wo behia boafo na kira sen meme nyankopon ma mrengu ene ewo nso bema ohokani ebe support wo sore mrengu ani awo hokani wo so wo mbrengu na meme nyame no maboka mi amebo wo beema no me maboka na wo beema no na abetumi anya wo yere ni wanya mfaso
dabi
ani ese bebo ye nyina
pa
sana nyame akwan no etie
amen
odofo pa mommy enhwe esa ne botaye potia enke no na ese se yehwe ansana awade atumi aya awade na yenhwe na akoye sabi nia mahunu die hia die look a material thing which is never sufficient for life
amen
eno na yehwe
yes
ene yade aware ade ma enti ene hwe awade emu haw twa awade mu atete. For instance, we jina we are see mu. Na wode oba ni shape. Sebe ne nofu a etuetua ho. E na wode sese wa wade no. Unim se from where we enter what da.
Yes.
Sebe nofu etuetua ho kosi emfie sen.
Mm.
Wo susu ni etuetua ho na wode aye foundation de wade.
Yes.
And you're now you're careful now. Sebe no for no. And lose.
Yes.
Yes, careful, baby. Usha or bano. Ne structure. Ne shape. Antina hosada. Adiasa adiachi. Ye nini.
Yes.
Me anani bina misha meni mwa smooth. And then misha meni mwa. Trasa abe gumwa.
Yes.
La ya abe gumwa.
Hmm.
Kade el chilebi. Tise nana andi bina mi luku fresh and young wa. Ene mi ngunu mi hon sebi.
Yes.
Intise kanyamia muwami na mi yire so she. Mi fresh and young untina wapene ya. Kene chere stabri nanka chese. Tender and enlightening as pakis paku unitirim.
Yes.
Na we. La show me friendship, me feel better for now. Me friendship him for. Let us say a car, cause I bring the tie here too. Now I bet what could do. Yes.
Amen.
Adolfo pa. Yadi yani bubui. ejapade ejuma sikenti from so nte hoda ejuma na yayi adie yi ene sikei na apa adani de mpo wose sense se bio
ya bi
to ano no anase se anka wabade ano obede ato aso yadi yani bu ejapade ejapade na nani nyina ahie yi ejapade na nani nyina afri ya nsei ananu tv me ka se me wa nigeria tv ana e waso se no na se yadi yani bu ya se tv no se se atese wan po na nkebehwe ke chob ananu bi na yadi yani to ayi e ka ni 3 miyo e me 3 miyo star na se o shede nya oba se se atese ayi Echem.
Yes.
E kan ni awantade bi aye sese. La paix. Oxford. Afro.
Amen.
Enu na se wo hru ye hu se ah. Ene ho na ekwese Oxford. Ana la paix. Aye bribia wo ho. Enu ntino mepese. Ye nyina beje ye mfuma to mu prekope. Ehunu se awade no. A ene akofa sunsuansuwa bwane abre awafu wenye na
Jesus
eni emu mmano imfri bebiya kusiso abade sefu wano eho bane honsu afi utumi ye na setina bwane no eho biribi
amen
odofo pa botaya ye de kwa wadie oba ajine mko bema ajine mko o de kwa nyankopon fapem a ogina aso e de dua wade ano a eye musuo sabotaye ni ye musuo sabotaye no aye ohaw ama yen yesu ayade akofa awade ano ye behwe Ephesians chapter 5 yen kenkan free 22 kakra be kakre be bia e bedu bia brebe so ye de besiwa next week ye bet yaso
amen
yeah
eyerenom
momre mo ho ase
ei momre mo ho ase
ema moara mukununom
ema moara mukununom odofo ye ntie efuturo kakrafa eyerenom ho se wo betumi aya wo yere ya de esese wuhu no ansa na wetumi abefata wo yere yo internet reze sense mu nyina wu ni mu a na se wutumi tu beye wo yere a na wo yere beye na na be yere ala enti na ayiri
yes
wo yere
amen
ayere nom momre mo hu ase ema mukununom e wo what condition ne sike di so no be ma chop money ana
debi
into the chop money ne so tia na ho brase ano ajira
amen
momra mo ho ase on what condition e de enti na wa yere esese wo bre ne ho ase ema niku bible mo ayen
yesa mo ye ma awurade
ma awurade
efrise okunu ye oyere eti
okunu eye oyere eti odofo sa moye mebrade enti ebe edene be wanwa bebre se wo ba kristo ni obre ne ho ase eme kristo e wo ne nyame somomu na asore dem she ni suwa asore she said your bre ne ho ase de chia sofo na she said your wo bre ne ho ase de kasa wo asore fie
yes
na wahu kun a wo hallelujah
amen
ayi bese wa se ensem wo world
yes
adopopa suwa huno entina se beba se wo ba wo yere asori dem aho brase 100% wo kuno de o mre wo ho ase ema no na enchire sen ye hwe akenken yi a na se koba se wo yire wudi fo e wasa asem wi mu asunsan so ben ne betuma ba wo so wawadi.
Oh Jesus.
Enti sanki ye behunu we nu mu nyina. Enka mi gidi se ye be jai abefu otri so bo.
Yes.
Ana nya kwa ne firifie ne ye fie ya den no em sanki be susu kakra. Ifi se anka ya ha no e be solve.
Amen.
Na wo sori ye ena nti ase nti. En sakra ba wo bra mu a enka be se atu wo suru tu obi o.
Dabi.
Wo sori ye na nyame asem mu nti ase nti. Kukuru kukuru ni jaye. Ena keke keke susu e jaya. Enka wo enka otamfo mpembi ye wo be se abose mpa ye ni bi o.
Dabi o.
Enu nti na mekanic say.
Amen.
Adofo. Suwa huno ne pacho yansa inshasi ya biyo
ayire nom
saa ayire nom
mumre muhu ase
mumre muhu ase
ema mu ara mukunu
ema mu ara mukunu nom
se mu yema ewurade
se mu yema ewurade suwa huno se mu yema ewurade die nti na wayere obra ho ase ma ewurade ewurade o ma chop money
dabi
ewurade eya na ono opamata de e behye wo
dabi
And so wa hunu uhunu no wo musan watin kapa mebrade ne san wo de ehwe ho se de na ye wi ase di wom a eno kofa ewurade mebrade esom wo bo se otumi bre wo ho ase ma no uhunu ne se wono ne wo kra ajenkwa
yes
uhunu ne se wono ne wo han wano ne wakania wano ne wano monyam enunti wabra uhu ase emano eno achila se sara na mumra muhu ase emamu kununu na uhunu ukunu say uhunu ukunu sa wano ne wain eno nankebebu wawo
amen
ensu eneno esa nisefa pimwa ye namo suwa jina aswa dibe ye yereno ekoye wiase nti enese wa ba be hunu ni kunu a na bia no ade ne ka na ehunu no e bia no ade ne sika bi na ehunu
yes
e bia no ade ne wiase mu biri bi na ehunu enti ahobrase no na akoye conditioner ade a wo hwe nti na akofa ahobrase no aba
yes
it is ade na wo hwe no si ni ho bie mu a ahobrase ne nsoko
Amen.
Na she Kristo die na odi she Kristo huno no. Wanye no material. Enti wo Kristo hu a wo huno no. Akoye ade a eda ho daada.
Yes.
Obu a eni awieye. Enti aye daa nkwa. Obu o. Enti no se wetumi de sa ni die no ade anam so abra ho ase ama Kristo a. Wose Sara na fama wukun
amen
enti oyiri ye ye wane kwan a ye faswo ni yatumi abeyo
yes efrise
efrise
okun ye oyiri eti
okunu eye oyiri eti efrise okunu wono ne oyiri no ndidi na jese oyiri wuti pa de nyame hunu wuti wo hufa wukunu mu enti sa oyere oyere uti ani wukunu na wo asoso wu nim sa sumasamu yi a adenti na wo mfa material ti niam ehunu wiase mu ade mobile phone ana suit embe determine wo ho se eyere we na akofas ni to bebre aba no enti no se oba se bema ani wuti a ene na se enti na sera etume koto fre ni kunu miwra my lord
yes
adofopa enti se wukunu wano ni wuti a na eya sede bebre se wutumi hunu ehya waaso honso ewa wawadi
yes
ebra ho ase ehye saa wuti no ase enso na dia na yehu no edia na etire hu no we ntira sa awade mu no etire ba akopɛ na wom
yes
enso na awade mu na etire ni yetu ayemienu plus extracts
yes
de etire abontene kasa itire no asen akoje no abontene aka wono aniti ho ani ni kunuti na chese sese awade bia komu a original itire yetu na artificial no aka no de bebere kwa
yes
ti aye ensemensema bebere ewa awade yem
amen
ya betu ya so
se kristo so ye asafo ni tire no
se kristo so ye asafo no etire no
Ɔne nipadua no agye nkwa.
Ɔno ne nipadua no agye nkwa. Ɔdɔfo, adenti na Nyankopɔn asɛm. Etumi di awade ɔba ɛsɛ so ne ban ɛwɔ awade mu. Ɛtoto nyame Kristo ɛne asafo no ho. Wei nkyerɛ sɛ ansa na wobɛtumi agyina sɛ memeyɛ ɔyere no. Na waaso. Oye oyere ampa.
Amen.
Adenti na Bible di oyere etutu Yesu Kristo. Ene nasafo asase Yesu. Hey. Enti no wayere na oyere. Uhuru die yansa na obeyo. Ebiase so ayewo mu koto. Wanwanoma. Enti wayere a wuni mu we nyina na wetuna be ya yere no na emba be na obewo
amen
enti ana eto de bia awade atumi nyu ne ho wa ne ba e ba awawo ho na afi awofo wose akode kura de wo firi he we na na adane manso no ifiri wo ba ne fie wo fie fo na ya be fo na yahu bibi agu me ma na ni so ɛna ɛfiri bɛrima ne fie ɛna bosom wɔ hɔ nom na yɛse na na ɔno ne nana yɛ ne bɛrima ne papa yɛ kɔmfoɔ na anam soa na nkwadaa no bosom no ayɛ wɔn saa ɛna ayɛ twema mentwe wɔdafo wobɛtie nokwasɛm yɛanka bɛboa wo na kɔtɔn wo anoma na ɛbɛyɛ de ne bɛyɛ wanwa paa sɛ ɛne awaafoɔ akronkronfoɔ awo bɛɛfoɔ
Amen.
Ebe dri be wanwa pa se ojan pa be ma ani ojan ba awo aponchi. Ebe bru adwene nti ase aso pa bebre se abro no mafufuo pa mienu ekotu nkosua yakotu owo nkosua. Ei.
Amen.
Nyame akwan edos.
Yes.
Kosi se oba de self one ho ba ne ho so otumi firi ne na mane ne ne ha onyina adamu ifiri
amen
oda fo pa se nyankopon asem o kire se oyere kosi se de yesu enkita ho na wo yesu ene asafo ne ntam won kosi se oyere so se enkita ho kro na ebe wo one nikunu entem na si yedi we toto di ani anka ye ye ebe mi awo yere ware enu a che se ifri enka meka se enka be me bi enu make na che se we cha na wun chai we yiri o cha na wun chai asem no ne da hon
amen
we inti no we should stop blaming and accusing ourselves na Yembre ya hohomasi Ense tu mienu ewe numo nyamunu asi Ni yensire bonifache Na ewiasi ino Obi ni mua Obi chire Wachire ya ino
Amen
We hunua Wahotos Odofo pa Enti wayiri And this acquires chop money and son of a hobra siaba.
Yes.
And this acquires viasimu material things and son of a hobra siaba mawukum. Fapem no pano. And then a yakin kayo.
Amen.
I was saying, young coupon. Dietia, yes, bread and wassi. A massa for no. A summa safono. A chasa asafono. Bijina. Nayanum yamsa ama asa nejano. And nothing I want to wire yere.
Yes.
And nothing I want to wire yere. And this I now wire yere. Nasa, ubri dia kwaye wiasse. Wuntu suya no untu tuye na kwaye dia ube dienti a. And chere se. Wawadi enyame be mu enye ye.
Yes.
And chere se wawadi emu hao. Ode obo hompa ye nise nyame tiye. And just a wawadi emu amani nya untumi mfamba nyami enim. Ya betu yasu.
Verse 24. Nasedi asafono brene huwase ma Kristo no.
Nasedi asafono brene huwase ma Kristo no.
Sara suna eyire nomu enye ma wongkuno nomu adie nyinem.
Sara suna eyire nomu nyama wongkuno nomu adie nyina.
Amen.
Hey. Ya ve sa di asafu no bre ni huwase me Kristo. She sa di asafu no bre ni huwase me Kristo. Ye ni ando. Ya kwa asore si ya bepon. Ya hubra si ya me Kristo nti ya che kura ye ni ando. Unibi kura ya hubra si ya wubafo diye. Wadadiye. Womre. Wahua den. Wa ho brase Kristo nti obi esi wani so kura wuni ano obi edi watem kura po wuni ano wa ho brase ma Kristo nti
yes
wase saa na oyere no mso so mre wa ho asema wonkunum ade nyinam ene yenhwa awade mu oyere ho brase ne de wan sha ho brase ma sori asafno de ma Kristo ne yemfem toto sha somo asori ne somo abrade ni mfento to asomo a wayere somo okunu ye behunu se ye ntemo wa too much ade anyinam ene awade bebre antesa sabi ene awade akoba kura se bribi a on condition sabi okunu ni wayere kura po nem kura po wa demo kura no akoya hotel anano bi aware fo bi asem oba ne se be mane de meka. What the meka ena wawa enye kaketua ena abosua ne baako bisa se na waye wetor de ayi wo bisa banza na de na yade na obede wo kase obanza bisa ba man bisa no eka eya den
yes
se na aya credit union wadamu
amen
awa afoda no hotel wadamu ade anyina ma ho brase anim aya condition
yes.
Oba besi ni kuru ni ama on condition. Enye misima aboso meso. Oji aketuya misumi di aketuya. Na usutuya meka. Se aye condition. Bibia ya condition. Enti akwaye supermarket wose. Factory bi wose. Company bi mwase tena.
Yes.
Se di adne. Abaya juma fuwa. Ekunu se dabi. Yaya juma bi. Yeshua ketuya ma. Enti ya kwa strike ya misi bebre na kwa suwa wariye mu wa strike kwa de dos wa wariye mu sine
yes
hey awariye bi ya kane but the damn pem one awariye erdine erdine ube kromsu ninyi na aso babo daso
yes
enye babo mge ya diye ya yechi tuntumiyo white bible and so shadi ya kwa su
amen
kawapa pebine sese Mr. and Mrs.
yes
awafo esu hwede ekoso poto na yedisa sui etna ya wadie mu a emba ben na yedisa wadie bewo
oh
eh na se yesu bini awa wadie mu a koto obawo die yi mejidi se sadia obade sefo no ho ba ne ho so a wotumi firi mu firi
yes
awa afuo biara wo yoyere so ho baba ho so a so wo ba na so wadande bribia babesesa
amen
in the mighty name of Jesus
amen
ada papa ebre no nti
yes
next week ye beti aso na awade musuma sam pa ese ho no akuyadom wade ama me se memfa mrew
amen
na nade me ba ma no na yere no mo na me ne wo
yes
next week ekuno no mo sunya ready
yes
na ye fere kuno mo afi suma sam na wo no me ye pie nyame nsirawo
amen
na won ka ho
yes
se asem no nti wo ho aba wo ho so
yes
na waje wo from atum
amen
afi me sere me ma wo wa Nazareth Yesu Kristo tu medinemu
yes
de enko ye wa wawadiem na ama oba wafo waye mobo waya rekodenda
jesus
na ene sebe ohwaye sedie mesra wo Jesus Christ tu medinemu ene asamnte
yes
ohontamago empantungu
amen
dear ayo how empam firwo so
amen
dear ya tete empam firwo so
amen
dear said the awade no hunu wo mu o
jesus
a enu nti no wanyene ne se wa so bia na
oh
what jesus Christ the name of
amen
tunyera
amen
dear brother akan fa wo ho
jesus
a enu nti ama wa be dia awade
yes
a enu nti yo yere no what jesus Christ the emblem
amen
ohontaw
yes
ene wo ma
amen
ene wukun
amen
awade nya yi
jesus
awade nya papa
amen
na ekununom enwe ya hallelujah
amen
for jesus Christ to me the moon
jesus
amen
amen
98.7 fm
na de wa tv pa awale mu bandre ni nada ene yetwam man as is am always sky am meme man ah abba awale ndi obi si ni yere no mo ah ogojo papa me ko ejuma ba e wa nsi no ma no e no nsukure amra de se man nyenyenyenyenyenyenyenyenyenyen and na de heduru man so 0322295471 0322295470 adum chejia Prophet Adum Chedia and what dear worries are my brown. And you can say, see, be about our room. I'll be so for me, and as I'm better, is Kaya and one the woman. And also, cry fine 0322295471. Send you busy, see, I could watch you and a sofa. There may be so send you busy, I could watch you, so for mommy. May you do who is a yibi keke. 0322295470 Hello. Hello. Continue. 0322295471 0322295470 Hello.
Hello. Good afternoon.
Good afternoon. Good evening, baby. How are you, free?
Unim efise se wu wasem ka onyamin ka bi mawo na se wu ntakwa kwa onyaminku anku bi mawo media mebra mi wase na maye kasi